exclusive from ZambianTunes.com.
Don't let
Slim CK Pampalanta lampalam pimpirim pulum palabala
Kula Omutende shikwete Limina ya mukufwa Inchito Jesu jariafia Inakula ya Omutende shikwete Limina ya mukufwa Inchito Jesu jariafia Ukomando No usota
Twasala wililila ine ililile na bana bobe ishinchito nangu tubomba shali ba risky bambi babombelo kulya ukupepa bambi nokunwa bambi babombelo kufwala nokusonga kobalukwa echo
nakula umutende nshikwete limina ya mukufwa inchito Jesu jali afya Inakula ya omutende nshikwete limina ya mukufwa inchito Jesu jali afya
ukomando
no usota
upolisi ushimaini udiraiva bamupene vena washila
Jive, nipa mumana, pa mukoti, nangufe nipa musebo Kutina fuilo kuri konse, lesa fe watu katile mieo Epofe, nangu chida chine, chimpompo, shima ini afuada pa mukoti Tete chemu ikatile omumi, tete chimu puzu she kumfwa Nangufe tiraiva ida ine, siti beute ya afuada Tete imu ikatile omumi, tete imu puzu she kumfwa That's why,
nakula Omutende nshikwete limina ya mukufwa inchito Jesu jali afya Inakula ya omutende nshikwete limina ya mukufwa inchito Jesu jali afya
Ukomando
no usota
upolisi ushimaini udiraiva
Chalo yali mpila nchende Menso yandi kushibate kushele Chonsenga pari fishele Pele numuka shino mwana wandi basende Ama shiwi bulima ya wandi Uisaka mana pamfwa yandi Bachalo fionse ni fibiri Kwari birthday, lelo ni death day Kalupuwa nava nandilileni Gamunko ya patirilo nweni Mwilaba infate cheni Lelo na mila ya
kula Umutende nshikwete Inchito Jesu jali afya
Inakulaya
Omutende nshikwete Limina ya mukufwa Inchito Jesu jali afya